Ndabasuhuje bakunze ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'Amerika. Niya muri isanga yihariye ku mateka y'u Rwanda. Twabimburiye kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973. Amayobora ya kudeta yo muri 1973 yatangiye mu ijoro rya kanarisi ya gatanu y'ukwezi kwa karindwi uwo mwaka. Imyaka ibaye 47. Bamwe mu bavuze icyo gihe bamaze kugira abuzukuru. Byumvikana ko abenshi mu batwumva muri uyu mwanya bagiye babwirwa iby'iyo kudeta mu magambo ahererekanwe nta gihamya, nta byinshi byanditsweho. Icyo twifuje muri uru ruhererekane rw'ibiganiro ni ukwandika amateka twibariza abaraye iryo joro n'ayo majoro yakurikiyeho. Gusa ku ruhande rw'ijwi ry'Amerika ntibivuga ko ibyo badutangariza ari ukuri guhamye natwe twahagararaho. Ibyo bavuga ni uburyo babibonye, babibayemo, ndetse n'ibyo baba barumvise twikubitiro. Nawe utwumva ushobora kuba warabibayemo ukundi, hari ibindi wabonye, nawe turagutumiye. Niyo ntego y'ikiganiro muri isanga. Iyo ntego no kuganira mu kubahane no kungurana ibitekerezo, buri wese yumva undi icyo avuga n'icyo asobanura, nawe akamusubiza bibaye ngombwa. Noneho nongere save mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akomeze ikiganiro.
Washington, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, nongeye kandi guhikaze mwebwe mwese mukurikira ijwi rya Amerika mu kiganiro gisesengura amateka. Iki ni ikiganiro cya gatatu kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973. Mu kiganiro cya mbere twibanze ku byabaye mu ijoro ry'itariki ya kane ishyiri ya gatanu. Iyi niyo izwi nka kudeta yo ku wa gatanu Nyakanga umwaka w'1973 yakuyeho uwari perezida w'u Rwanda Gerigori Kayibanda agasimburwa na Jenerali Majoro Juvenali Habyarimana. Icya kabiri tuvuga ku ifatwa n'ifungwa rya bamwe mu banyapolitiki ba hafi bakoranaga na Kayibanda. Dukurikije abatwandikiye n'ukuntu ibiganiro byagiye bihererekanwa ku mbuga mpuzambaga, byatweretse ko mwabishimye. Hari benshi muri mwe mwatanzeho ibitekerezo, muratwandikira, muraduhamagara, mudufasha gucukumbura ku bindi bintu mwumvaga bikenewe gusobanuka. Byose tuzabizirikana kandi tuzakomeza gucukumbura kubera ko abenshi mwanditse mu buryo bunyuranye. Twanze guhita dukomeza ibiganiro uko twabiteganyaga, duhitamo kubanza kugaruka ku bitekerezo byanyu. Niyo mpamvu ikiganiro cy'uyu munsi tugiharira ahanini ibitekerezo byanyu. Abatwandikiye cyangwa se bakaduhamagara bisanga kandi bifuza ko dusangira ijambo, baratanga ibitekerezo byabo ku byavuzwe ku mugoroba w'itariki ya kane 1973.
Sinumva ukuntu umushefu w'ikirenga w'ingabo z'igihugu ari perezida wa repubulika ahamaga shefu wa eta majoro minisitiri w'ingabo ari Habyarimana icyo gihe, wakumva adashaka kumwita.
Abibaza aho jenerali majoro Juvenali Habyarimana yiriwe n'icyo yiriwe akora.
Biriwe mu kigo cy'i Kigali bari bariteguye kandi uwo munsi abo babona kudeta yari ihari mu kwezi kwa gatanu rodirimesine hari kudeta yari yateguwe ibigo byavuzwe bukeye kandi kudeta gasake yari irimo
imitegurire y'iriya kudeta.
Munyandekwe baramuhamagaye we noneho we Munyandekwe arahunga, bamuzanye bamukubise ndetse banamuciye n'ugutwi.
Abana b'abanyapolitiki barakomeza kutubwira uko ababyeyi babo bafashwe,
batubwira ko yahise ajya kwa Bizimana. Kwa Bizimana rero akaba ariho yafatiwe nawe mu ijoro ryo kwa kane ijoro gatanu Nyakanga. Kuri icyo gihe ntiyongeye kugaruka.
Colonel Laurent Serubuga wari nimero ya kabiri kuri General Major Juvenali Habyarimana atubwire uko bafatwaga.
Kumbura procureur yageze aho akarekanyiza undi akaba ari utegeka perezida icunga abo banyururu, nicyo njyewe ntumvise.
abambere bishwe mu mpera z'umwaka wa 2023
ese nageze muri kiko yavuze ko adashobora kuburana ubanza rwe hatari Perezida Habyarimana na protege kinyirazo
ejo prezide icyo gihe haruhengeri ariko ntabwo nashobora kuvuga ngo ni ukuri iki cyangwa n'umuntu reka ibi ngibi yavugaga ko bamutumye ko bigeze bite sinzi niba hari umuntu washoboraga kuza kubivuguruza icyo gihe urubanza rwari ruteye
uwo yari kote Zigira Nyirazo wari perezida wa Ruhengeri akaba na muramu wa Juvenal Habyarimana
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Kubakomeje kutwumva ni radio ijwi ry'Amerika nkuko nabibasezeranije reka duhe urubuga batanze ibitekerezo ku biganiro bibiri byahise turahera kuri Colonel BM Balthazar Ndenge y'inka mu mwaka w'1973 yari sous-officier arangije kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare ubatuye mu gihugu cy'Ubusuwisi aratanga igitekerezo ku byo Colonel Atanazi Gasake yavuze mu kiganiro cyambere kone ndenge inka kaje neza ku ijwi rya Amerika
nge navuga ko ubundi yari kapitaine dusomeye ne nta nubwo yagombaga kuva aho ngaho mu kigo yashobora no kuba umuntu ariko kuhanyura akavuga ko aho agiriye ko agiye gushaka Habyarimana akamubwira ngo ni Kanombe ati niwe rigere kapitaine aho nge navuga yuko yari kuri mu kiyovu niyo kumujyana ni Kanombe atabishaka namwumvisemo n'ubwoba ko akeka kuba yarafashwe ku buryo wenda no kunyura kwa Habyarimana aho yagiye amwereke ko hari ikibazo ibyo ntibishoboka rwose ibyo biriwe mu kigo biriwe i Kigali bari babiteguye ku giti cyanjye kandi uwo munsi ntabwo ari wo bavuye ku kudesa yari ihari mu kwezi kwa gatanu bibiri na kimwe hari kudesa yari yateguwe niko byavuzwe bukeye kandi iyo kudesa Gasake yari ayirimo yari ishingiye kuri iyi nzu ya Gasake yari i Bugesera yagombaga ngo kuziga kwa kudeta barayitangiriye ku buryo kuva icyo gihe umwuka wa kudeta wawuzanye
ku buryo kuri wowe ntabwo ari ibintu byagwiririye Habyarimana nk'uko abivuga
ntabwo byamugwiririye kubona ko nta na incida yabaye ntaho baraka isasu ngo ubone ko harimo ikosa harimo igihunga cy'ubwoba cyo kwihuta ku muntu utateguye ntabwo ari byo uyu muntu wese yari azahari bari bazi umuntu wayifunguza uzahamaga keza rumwe ntamushyikari w'induga wafashe ku mbunda bose bari barababarebaga ubanza bakazikwima bakamufata ku ruhande undi akazi bakarimo gutyo kandi nta yemerewe mirimo njye ni ukubeshya kudeta kubitwe guhera kuriwe kubera ko bigaragara ko za mitarasiyo z'abaofisi bwo muri iyo minsi bagiye bakuruha abanyinduga bakabigizaho kuri komandoma aba bakiga bakabazana natanga urugero kuri i Kanombe ikigo cyayoborwa na Major Simba yari umunyagikongoro abari bamukurikiye ni babiri ni Rwigamba w'umunyacyangugu na Maniraguha w'umunyaruhengeri rero Rwigamba w'umunyacyangugu bigaragara ko atarimo kuko bamuhaye imitasiyo ku matariki yegereye bigaragara rero Simba na Maniraguha Simba baramuhamagaje mu kivu muri saa moja n'uru asigara no Maniraguha Maniraguha yari muri dare kuko niwe watanze amategeko ku basirikare bose b'i Kanombe igihe rero Rwigamba atari bamuhaye imitasiyo yari kuba yenda badashaka ko bimenyetse atari mu neza kandi kudeta irangiye Rwigamba ruto mugarura bamujyana muri perezidante ngo ni porotokole iki ntabwo byagaragaye ko Rwigamba yabonye imitasi cyangwa kandi yarayibonye ikindi ni PM kompanyi PM kompanyi PM yateyorwaga n'umuzungu umubiri witwa Omar Dubois wari umwungirije yari musonera koronero yari suriye mu icyo gihe logikuma ku bisanzwe rusone ni bagomba kumusigariraho aho kugira ngo bamuhere umize bayiha bagusura kapitaine bagusura kandi afite indi mitategeka ya kompanyi y'i Kigali ni uko kuba ategetse kompanyi pe na komanda y'i Kigali kandi ubundi atari kandi koko kudeta irangiye mu matariki y'umunani yabonye bimunaniye nicyo biramusubiza komandoma ya PM ariko kudeta yarangiye ukabona ko batajara mutumira akomanda barimo gukora kubi gero abivuga yuko ya tegu
ndagushimye cyane baka kanya uhaye izwi d'America
nakoze urakoze nawe
tukiri ku byo Colonel Ndenge Yinka yavugaga mu kanya yerekana ko kuditateguwe wategekaga I Kankanombe ni Colonel Aloyse Simba ari mu badufasha kwandika no kumvikanisha amateka kuri ingingo Colonel Simba mwumvise Ndenge Yinka yavuga byabaye mu kigo mwayoboraga murabyibuka
ndabyibuka zigeye manera kuba ariko kugamaje kugenda numva haraba imitasiyo ampere general mbere yuko bariya bakwa gukora abantu babonye imitasiyo kubera bayatanzwe na perezida wa repubulika bariya bari bafite amagarade ya bamajondo ba koloneli bo muri iyo promosiyo uretse yewe na munyandekwe ndabasha bariya bandi bagiye mu byayi n'abandi ni perezida wa repubulika ya deside kugira ngo bajye aho ngaho nta nuka Habyarimana nyuma yaho nyine ubwo abantu baragarutse imitasi yabaye jenerali avuga ko ba rwigamba na rwigamba agenda hari n'ubu hari n'abandi bamwinjiza mitasiyo uretse iwanjye n'isirikare zarabaye n'ahandi
none ngiye kubabaza ikibazo munyemerere ntibabaze kubera ko mu kubaka amateka dukeneye ukuri ku bintu bimwe na bimwe iyo mushubije amaso inyuma hari abavuga yuko uwo munsi wa kudeta yuko mutari mu kigo mwayoboraga kwa ahubwo mwashoboraga kuba mwari mwafunzwe kugira ngo mutaza kubarwanya mwari hehe muri iryo joro
ndabiye huko mafamba njatu mehangi ya kuwa kudeta huko lopromyesu ye kaibande yali ya wazi nguwa wacha kukura kudeta neba yukore bamba maga yukuri kwa shoro kate kredi bamba bamba maga yukuri kwa shoro apare yele kanda yisaka kubwa mbujina rasa akalumba na jena rumo sirikari nga wanari yumonu domandre vare luna kuna teke joko mshoka kwa kudeta ariko nabonye nabwo ndabwiye umugore wanjye nyuma yagiye kuba kudeta kuko arambwije ndetse atatu ndiba ku isosi ndabwira njye kugira ngo bahice indi nkinura mu rubingo ndagenda nkajya kubona nabo abategetsi ibyo bategeka ndemere ibyo ngibyo ari uko zishaka kugira ngo bazanase nta munsi bari kunzira mu kidepe munyandekwe baramuhamagaye we noneho we munyandekwe arahunga bamuzanye bamukubise ndetse banamuciye n'ugutwi bamukomerekeje medire hanyuma turamuvuza nicyo gituma tuvuga ngo ikudeta Habyarimana wayikoze kuko nta n'umwe muntu wari uhari muri ibyo bintu byabaye nta n'umwe naretse rubuga ubwe wari sebuta major wari sebuta wari utuye Kigali ntabwo yamamagaye n'abagize sebuta major ashoboye apure ntabwo yari yabavuga ko bamuhamagaye
hanyuma munyandekwe mumaze kumuvuza mumushyira mu bakamarade
yego niko byagenze nyine twaramusinyishije n'abandi bose ariko manabi wese twasinye kuko niko Habyarimana yakoze kuko ntabwo ntanu wari wabigiyemo ariko abaje rurandama n'abari abari cyangugu cyangwa bari igisenye ubwo buri muntu yari aza akabonana nawe akajya kwica ahantu hanyuma noneho aza gukora inama zitarasambura zikwitutse hamwe ngo habaye za mitasiyo ahubwo muri juma baratanze za mitasiyo ngo ngo abivuga Ndenge Yinka rero ndabona gukora ibintu bisanzwe mbandiraguha niwe wasimbuye yafeti mbandiraguha niwo muruhengeri n'ubwa mbere birori ya niyo kudeta ko bari bigamba babonye za mitasiyo ntabwo bayiteguye kuko ntabwo numva ko utonera mbana munayiteguye sinzuka ari n'undi wayiteguye
ni ukuvuga yuko mwayiyitiriye rero
afeti ntabwo twayiteye ahubwo Habyarimana tuvuze ni dutangira ni Habyarimana akoze kudeta intuza asosiye bagiye kubwira buri muntu uko byagenze ko na Habyarimana nyine yavuga ko nawe nyine ngoma yatubwira ko nawe tumvikana ko umuntu umwe yakora kudeta inuza asosiye nibwo ntahanda kubwira nibwo byagenze yarabikoze inama nyuma turamusinyira ko twafatanije ariko ibyo yakoraga yari yabirangije kuko nagasajya kubwira ko bababwiye ibyo bakora
Colonel Simba ndagushimiye cyane kugaka kanya wongeye guhishwa rya Amerika. Tugaruke gato ku byo Colonel Atanaje Gasake wari komanda wa Batayon de Reconnaissance ni 173 yavuze ijambo turariha Alexi wa Yezu umwe mu batwumva ukurikirana cyane ijwi rya Amerika nta wundi mwirondoro yaduhaye atuye mu Bwongereza. Alexi wa Yezu kaze neza ku ijwi rya Amerika.
Igitekerezo cyane kibazo mbaza ku byerekeranye n'ikiganiro cya mbere cyahise aho mwabajije Gasake uko Habyarimana ari itaje kumushaka Kanombe, ahubwo yavuze ko agiye kumushaka aho yari ari ahandi hantu direkto mahita amubona. Ariko mbere gato umudamu we yari yavuze ko abantu baje kumushaka abandi nyuma y'uko agarutse avuye ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we, asanga umudamu we yatetse amubwira ko biri bamushaka arafungura ajya kwiryamira kuko ntiyashakaga no kubyuka. Nkasanga icyago cyane nkasanga aho bavuga ko nta batari bazi byari birimo kuba nta ruhare bari bafitemo, sinumva ukuntu umushefu w'ikirenga w'ingabo z'igihugu ariyo perezida wa Repubulika ahamaga shefu wa eta majoro minisitiri w'ingabo ariyo Habyarimana icyo gihe wakumva adashaka kumwita, yamenye ko uwo munsi yari wamushakisha akumva adashaka kumwita nk'ukudamuye yabivuze. No kuba yaramenye aho minisitiri w'ingabo ari abandi bari bamubuze ubwabyo bigaragaza ko afite amakuru arenze ayo yatanze. Numva yarakwiye kudusobanura birenzeho.
Ndagushimiye cyane kubwe aka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, namwe ndabashimiye.
Sinshidikanya ko mu bakurikiranira hafi ikiganiro muri Sanga hari abakomoka ku banyapolitiki bafashwe bakaburirwa irengero. Nanone birumvikana ko tutabasha guha bose ijambo muri aka kanya. Ndifuza guha ijambo Albert Bizindori, ni umwana wa Ludovico Bizindori wari umuyobozi w'ikigo cya Onako, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi. Albert Bizindori atwaje ijambo bagenzi be, ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Murakoze kunyakira.
Nibutse yuko uri umuvugizi w'abana bakomoka ku banyapolitiki bafashwe bakicwa nyuma ya coup d'etat yo muri 1973, nyuma y'ibi biganiro bibiri biheruka kumvikanira ku ijwi rya Amerika. Urabivugaho iki?
Ngo ikintu cya mbere mbivugaho bwana Veniste no gushimira kuko rimwe mu ntego zacu byari uko bivugwa ko bitagumya gucecekwa, kuko kuri twebwe kubiceceka byari uburyo bwo kubica bwa kabiri. Ibyishimo byacu bya mbere ni uko bibasha kuvugwa kandi mu babivuga akaba arimo n'ababigizemo uruhare. Ibyo nabyo biri imbere mu bidushimisha ko nabo babasha kuvuga. Ni byiza, ibyo turabyishimiye, ariko dufite inkingi mira kubera ko dusanga hari ibibazo byinshi kibura ibisubizo, cyangwa se tugasanga hari ibintu nabyo bivugwa mu buryo usanga bisa nk'aho tutabyita ukuri neza neza ku bwacu.
Twanabivuze dutangira kino kiganiro, ijwi rya Amerika ryashatse guha abanyarwanda urubuga kugira ngo bashire iyo ngingimira. Ngaho rwose imareye agahinda.
Mbo murakoze Veniste. Mbo ndahera ku byavuzwe bijyanye n'ijoro ry'uwa kane rishyiriweho gatanu Nyakanga. Ikintu ibibazo umuntu yibaza ni ukurikije ibyo Colonel Serubuga avuga, ukurikije ibyo Kapitaine Gasake nawe avuga, muri iryo joro habaye iki koko? Ni ikibazo gikomeye. Ikibazo mbese cya mbere nibaza, Perezida Habyarimana yahamagaye umunsi wose uyu munsi wa kane Nyakanga. Ikibazo cya mbere twibajije twebwe ni nka minisitiri w'ingabo, ese ni ukubera iki Perezida wa Repubulika amuhamagara akirirwa umunsi wose atamwitabye ndetse yanataha umufasha we yamubwira ko yahamagawe ntiyitabe? Ni ibintu bitumvikana, ni ibintu bidasobanutse na gato. Donc icyo ni cyo kibazo cya mbere twibaza. Noneho ikibazo cya kabiri, yagiyeyo aritabye. Uko rero twe tubyumva mu buryo butandukanye. Bamwe bakubwira ko yageze agasanga abantu bicaye muri salon n'ibyo konese ruga yatubwiye asanga abantu bicaye muri salon ariko nanone wakumva ibyo mugenzi we se batware nawe uvuga ko yabibwiwe na president Habyarimana avuga wo kubwira ko president Habyarimana yagarukiye ku muryango ngo yarebye akabonamo abantu bakirukanka none we agahita yisubirirayo icyo nicyo kimwe maze twibaza umuntu ashobora no kukibaza akurikije ibindi byinshi yagiye yumva ariko ahangaha wenda bizagira igihe cyabyo
hari ibyo abantu bavuze bikwiye gufasha abanyarwanda gutekereza no kugira ngo babone ibisubizo ngira ngo wumvise nibyo Ntezabera yavuze avuga neza yuko Habyarimana abibwire yuko nta sasu byavuzwe ibyo ngibyo rero ni ibintu numva ikibazo cyarabonetse kandi cyaragaragaye ntabwo twabibaza ababivuze ku gutanga ibisubizo kubera ko ibyo bavugaga banabivugaga ahubwo reka nkubaze ariko duhite dukomeza ahite dusubirana ijambo mwebwe nk'abo bana mwibyo mwicaye muvuga kuri iryo joro ry'uwa gatanu abo bana ba Kayibanda bari bahari bababwiye ko byagenze gute nibutse yuko nawe papa wawe yagiye muri abo bantu bafashwe ariko mwamenye iki kuri iryo joro kuryo avuga gute twebwe tuzi neza yuko byagenze ukundi
bo ibyo mvuga ntabwo byagenda muri bibisobanura ko byagenze ukundi ubwo ndakubwira ibyatubayeho ku giti cyacu ikintu nzi nabonye nk'umwana mutoya ni uko ku tariki ya kane umunsi wose hari abantu bakomeje kuza mu rugo ku itariki ya gatanu umubyeyi wanjye Ludoviko Bizindori yagombaga kujya mu ruzinduko ku mahanga yagombaga gufata indege mu gitondo kare ku itariki ya gatanu Nyakanga akajya muri misiyo yagombaga kumaramo ibyumweru birenze bibiri mu bihugu by'i Burayi uwo munsi abantu baje kumureba inshuro nyinshi n'ubu ngubu ndakibaza nagerageje no kubaza icyo kibazo umukecuru wanjye nta gisubizo yakimpereye abo bantu baje inshuro nyinshi kubera iki
abo bantu ni abasirikari ni abasivile abo bantu ni abakinnyi
bari abasivile ariko bakaba abantu ntigeze mbona mu rugo rwacu na rimwe utavuga ko ari inshuti ze zamusuraga hanyuma umubyeyi wacu yatashye yaje gutaha mu masaha ya saa tatu z'ijoro arirambika araruhuka hanyuma hari mu gicuku kinishye twumva inzugi bari kuzikubita bakubita inzugi mukuru wanjye Robert arabyuka ngo ajye kubakingurira aho papa yari mu cyumba aramubuza aramubwira wikingura Robert asubira kuryama hanyuma tugumya kumva urwo rusaku ubwo ntabwo twongeye gusinzira kuko twari dufite ubwoba ariko haza kugera igihe tubona urwo rusaku rurahagaze mu muzehe arabyuka arebera mu madirishya agira gute niki asa nk'ubaye rasure arasohoka afata imodoka aragenda yagiye hehe ibyo nkubwira n'ibyo numvise batubwira ko yahise ajya kwa Bizimana kwa Bizimana rero akaba ariho yafatiwe nawe kuri tariki ya gatanu mu ijoro ryo kwa kane ishyura gatanu Nyakanga kuri icyo gihe ntiyongeye kugaruka
ntabwo wigeze umenya impamvu yagiye kwa Bizimana muri iryo joro kandi yari amaze kugira ubwoba mbese abo bantu bakomangaga baje kumuhamagara bakomangaga se baje kumugirira nabi ntabwo wigeze umenya impamvu yafashe icyemezo cyo kuva iwe akajya kwa Bizimana
ikintu ntekereza ni uko Bizimana yari umusirikare bakeneye kumenya amakuru ku muntu w'umusirikare ku muntu uzi ushobora kuba yabasobanurira impamvu ariyo muvuma y'abasirikare icyo ni iki cya mbere icya kabiri abantu babwizanyije ukuri muri Kigali mu nzego z'ubutegetsi yari amaze n'igihe kinini arimo umwuka mubi ujyana kuri kudeta ku buryo umuntu atatinya kuvuga ko hari hagiye hariho abantu bari mu dutsiko runaka abantu bafite abo bisanzuraho abo baganiraho abo bishyikiraho abo bumva bari kumwe ntekereza ko umubyeyi wanjye Bizimana yari umuntu arakiriho hasire paraporo ya situasiyo yari iri mu gihugu akavuga ati reka tujyeyo n'ibyo n'icyaba cyose turatse kwa Bizimana ndaba ndi kwa Bizimana ndibwira ko ashobora kuba yanatekerezaga ko n'abandi bariyo cyangwa yabimenye ibyo byose telefone zarakoraga ndavuga telefone zo mu rugo warangiye nuko mbibona
nyine umuntu yakwibaza ati ko telefone zakoraga kubera icyo atatelefonye Bizimana ngo amubaze amakuru ko ameze anamubwira ati bigenze gute kuki umuntu agomba gufata imodoka agasohoka mu ijoro atari n'umusirikare yari umusivili
impamvu nge numva isobanutse ayo telefone wayifata ukabaza uko ibintu bimeze ariko muri icyo gihe cy'ubwoba cyo kumva uri udafite sekurite yawe ngirango ikintu cya mbere wumva ukeneye gukora ni ukuba uri kumwe n'abantu bizeye wumva ufitiye icyizere kurusha kuri wenyine ngirango kuba kumwe n'abandi bumvaga bibatiza ingufu cyangwa se bishobora kugira icyo byabafasha kugeraho
nkuko twabisezeranije abumva ijwi ry'Amerika kino kiganiro kiribanda kwifatwa n'ifunga rya banyapolitiki ariko kubera ko twabanje guha urubuga abafite icyo bavuga ku biganiro byacu bya mbere ni nacyo Abel Bizindori yaziyeho kugira ngo agire icyavuga ariko Abel kubera ko ugihari nagira ngo ukomoze gato kwifatwa n'ifungwa kubera yuko wambwiraga yuko umubyeyi wawe kuva yagenda kuri iyo tariki ya gatanu nijoro atongiye kugaruka urugendo yari afite rwo kujya hanze y'igihugu i Burayi n'ahandi ntiyarukoze harakanunu mwigeze mumenya kaho yafungiwe nuko byamugendekeye hanyuma turangiriza aho ngaho ariko ndifuza ko wagira icyo bimbwiraho
bityo kuvuga kirari kandi icyo kiri bwumvishe nuko mu by'ukuri bariya abantu bafatwa bwa mbere bagifatwa ku itariki ya gatanu Nyakanga hagomba kuba nta mugambi wo kubica wari uriho umugambi wo kubica waraje nyuma ndasobanura impamvu zabyo umubyeyi wacu yafungiwe ku Gisenyi mu myaka ya mbere yafungiwe ku Gisenyi muri icyo gihe yarafungiwe ku Gisenyi hakaba hari muramu we ni ukuvuga umugabo wamushikiwe wari ukuriye ibitaro byo ku Gisenyi mu byumweru cyangwa mu mezi ya mbere ntabwo navuga igihe byamaze yahawe uburenganzira bwo kumugemurira yaramugemuriraga akarya ibiryo bivuye angaho kwa muganga ndetse n'ikimenyimenyi sogokuru wacu ni ukuvuga umubyeyi w'umugabo umubyara yabashije kumubona yafashe urugendo ava aho yari atuyeho twari twese tugiye muri komini ya Nyakabanda ajya ku Gisenyi abasha kumubona ndetse n'icyo gihe papa yandikira umukecuru ibaruwa ahantu yamubwiraga ko aho bari nyine ni gereza amubwira ubuzima bukomeye bwa gereza anamubwira ati ndamutse nsohotse muri ibi bintu ikintu cyitwa politiki kwa heri ntabwo nzongera kwinjira muri politiki byasaba akazi kajyanye n'ibyo nize nibutse ko umubyeyi wanjye yari afite doktora muri ekonomi finansiyo yaravuga ati njyewe nzaka akazi mu byerekeye ibyo nize ati kandi hagati aho udufaranga dufite kuri konti ugumye dukoreshe abana bige kuko igihe twigaga muri Kigali twigaga muri Colbege somara aravuga ati abantu bagumishe muri Colbege bagumye bige n'udufaranga dufite ubarihire utegereje ko ngaruka ni ukuvuga ko nta kintu cyamwerekaga ko bazicwa ko ibizakurikiraho bizaza ubu icyo gihe yari ari ku Gisenyi nyuma yaho rero ibyabaye uwo muganga baramwimuye bamukura ku Gisenyi agatabo n'umubyeyi wacu nawe baramwimura bamujyana mu Ruhengeri ubwo rero ageze mu Ruhengeri nibwo twatangiye kumva ibijyanye ibyo mwese muzi mwumvishe byanditswe n'icyo gihe twatangiye kubyumva bya torture zikomeye n'iki iki nta kintu na gito tuzi gishobora kitubwira ngo yapfuye iki n'iki yapfuye muri ubu buryo na information nimwe dufite aho ngaho tuzi gusa ko yagiye mu Ruhengeri
ibyo ngibyo nibyo kino kiganiro ku ijwi ry'Amerika kigerageza kugeraho gushakisha duhamagara abantu benshi bagiye babigiramo uruhare babizi babibonye babihagazeho tukaba tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu gitaha nabyo tuzaheraho ndagushimiye cyane Abel Bizindori ariko nagira ngo ubwire abumva ijwi ry'Amerika gatoya mu magambo abiri umukanya wavugaga yuko papa wawe yari yifuje yuko mwakomeza kwiga muri Ecole Belge ariko inyakabanda umwari muri nta Ecole Belge yari hari mbese mwashoboye kwiga byagenze gute
bo twagiye inyakabanda heureusement pour nous twasanze sogokuru nawe utari umugabo ukuze cyane kandi nawe yari umugabo ujijutse ni umugabo wari wabaye burugumestre wari yatwakiriye kandi inzu twahagiraga nabyo mbivuge atwakira mu bandi bana n'umubyeyi wacu hanyuma twiga mu ishuri abandi bana bose bigagamo n'ingorane zikomeye kuko no kwandika ikinyarwanda gusoma ikinyarwanda ni ibintu tutari tuzi gukora neza ariko abana n'abana biyadapta vuba cyane twari adapse abana mu bandi twiga gukina nabo twiga kwiga twicaye ku mihirima n'u Rwanda rwari rugeze ntabwo ari ibintu twabibayemo avec esprit y'abana dufite une famille qui nous appuie mu bushobozi yari ifite tubasha kwiga twarize nize mu seminari niga mu université bivana donc mu ngorane nigeze kugira ubu ikindi gihe mvugaho ariko avec la perseverance n'ubushake nabashije kamwe mu kwiga.
Urakoze cyane Albert Bizindori, ngushimire byimazeyo kubera aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze Bwana Veniste, namwe ndabashimira kubera ibiganiro mwatangiye, nizere ko bizakomeza kandi bikazatuma ukuri dukeneye kubasha kugaragara. Murakoze.
Mukomeje kumva Ijwi rya Amerika muri kino kiganiro muri Isanga na tumiye umutegarugori yari inkumi icyo gihe ndavuga muri 73 yitwaye Makurata Mukamugema atuye mu Budage. Namutumiye kubera ko yabonye ibyabaye yakoreraga mu nzu y'ubucuruzi bw'inkweto yitwa Bata, inzu yari hafi y'umuryango mukuru wa Presidency. Kuri uwo muhanda niho habaga urujya n'uruza rw'imodoka n'abantu, niho haza ministeri hafi ya zose. Nubwo atafunzwe, ubutegetsi bwa nyuma ya kudeta bwamukiye mu mujyi, ahagarutse arahafatirwa, arafungwa yitirirwa ibikorwa bya politiki. Kandi abanyapolitiki tuvuga hamwe muho baguye yarahabaye. Gusa nanone kuba twumva ibyaza gusobanura ni ibitekerezo bye n'ibyavuga ko yabonye yanyuzemo, siko kuri twabahamiriza. Imakurata Mukamugema, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Itariki ya gatanu Nyakanga yagusanze he?
Kudeta yasanze ndi muri societe Bata, ndi muri Bata harya kuri Plateau Kigali, nari gerante wayo, nahageraga kare kubera gutunganya akazi kaza gukorwa uko rudera journe donc nahageze kare. Hanyuma ngiye kubona mbona ibintu byose mbona nk'abantu bahita mu mujyi kuri radio, nta kintu habiganiro byatambukaga, tukumva ibintu militeri gusa, twibaza ibyabaye ibyo ari byo. Hanyuma bikubitana n'uko Montpere itari yaharaye, ariko ntabwo yari yaraye iwanjye, yari yaraye i Kigali. Noneho aza kuza aza yirukanka ansanga muri Bata, nanjye mbona nta mukozi uza ku kazi, mbona nta kintu kinyeganyega. Noneho arahambaza ati se mwana wanjye, ati byagenze bite, ati ko numvise indirimbo militeri, ati nkumva ati aba basirikare ntibakoze kudeta, ati aho igihugu nticyaba cyafashwe, ati niba cyafashwe rero ati Kayibanda ubu ngubu yawamenya ari hehe, ati Kayibanda yaba wenda ntibamwishe cyangwa ntibamugiriye nabi. Afite impungenge kuri Kayibanda, yibaza aho Kayibanda yaba ari. Ndabwiye nange ntabwo mbizi, nicaye aha ngaha umunsi umwe gitangira turamenya ibyo ari byo. Aho maze gucya gato mu ma saa tanu cyangwa saa tanu n'igice nibwo za komunike zatangiye kuri radio, noneho birafutuka twumva ibyabaye ibyo ari byo.
Hari ikintu waba warabonye kidasanzwe aho mu mujyi? Bamaze kuvuga ko kudeta ibaye, hari abantu bafashwe wabonye, hari abafashwe wumvise, wabonye iki?
Twavuga ko abantu bose bagomba kuguma mu mazu, abantu n'abantu nta sirikirasiyo yari mu mujyi, twagombaga gutega amatwi radiyo. Sinakomeje kumva radiyo nta kindi, nta makuru yandi numvaga, nta nubwo bavugaga batangazaga bo bafashe, nta nubwo bavugaga aba ikintu cyabaye, bavugaga gusa y'amatangazo abanyarwanda mwese mwumvise, aho bavugaga ko ingabo z'igihugu zafashe icyemezo cyo guhagarika ubutegetsi bwari buhari. Twari mbese mu bintu byo kwibaza ikigiye gukurikira, twumvise ibibaye ariko nta kintu umuntu yabonaga direct.
Hanyuma bukeye bwaho wagarutse ku kazi, urakora uko bisanzwe, akazi kawe ntabwo kahagaze?
Ntabwo akazi kahagaze, ariko abantu bose wabonaga bagenda bigengesereye bafite ubwoba, abandi bavuga yuko ngo nta bwoba bagomba kugira, ko ngo ibintu bigomba gushobora gutangira, ko nta kibazo gihari. Nkabona nyine ibintu byose biragenda gahoro, abasirikare nibo batambukaga mu mujyi mu majipe, nante bavugira muri wo parereri, bavuga ko abantu bose bagomba kutuza bakaguma hamwe, ko nta kibazo gihari. Nkuko nabyumvise, niko nabibonye.
Imakine Mukamugema naguhamagaye muri kino kiganiro kubera yuko uri umunyarwanda kazi uzwi cyane wagize ibibazo bya politiki icyo gihe wari umukobwa w'inkumi ndavuga muri 73 naguhamagaye kubera yuko abagize uruhare nyuma ya coup d'etat mushobora kuba mwarakoranye biravuga ko mushobora kuba mwarakoranye na bamwe kubera kubugeze no gufungwa mbese hari mikoranire wabo waragiranye na bamwe mu bagize uruhare mu gufata abanyapolitiki bakurikiyeho nyuma ya coup d'etat hari abo mwaba mwarakoranye
nta muntu twakoranye mu bantu twafunganye nafunzwe mu rubanza rwitwaga ubanza ngo rwari izina na bagenzi be dufungwa bavuga yuko ngo abo bantu ngo bari bagiye ngo gukora coup d'etat njyewe nari nabajijwe nari nahawe interrogatoire imbere yo gufungwa au sujet des tracts.
Impamvu nari nkubajije nagira ngo mbwire niba utarigeze ukorana nari zinde wari ushinzwe iperereza mu Rwanda niba nta makuru wigeze umuha niba nta makuru yigeza gusaba wigeze ukorana nawe si ubundi bagufashe bagukura hehe wari uri muntu ki ku buryo ukora coup d'etat wari hari politiki wakoraga
na politike nakoraga yewe bamfata nari nakoraga kuri kontwari ya Sabina baza kumfata saa sita wamfasha arambaza tese ati hari ikintu uzi kuri coup d'etat hari ikintu uzi bagufatiye ndavuga nti yewe se mufatiye iki ubundi byabaye iki byagenze gute mbere yo kumfata ariko nari nakorewe interrogatwari narabajijwe n'umugabo witwa Nibiragabo batubarije mu Kiyovu ariko yari yarambajije nari nakoreshwa interrogatwari osi kunuza kuri za tract zari zarasohotse mu gihugu zaningaga ubutegetsi zivuga les abus du pouvoir hanyuma rero icyo gihe bambaza niba narabonye tract narasomye tract ndavuga ni tract yewe narazibonye nabonye tract iyi n'iyi n'iyi ese wazibonye ye nitwabitse mbitoro tugiye ku kazi igihe nzamutse ngiye ku kazi zimwe zari ku muhanda nanjye byari bitakaga ku muhanda nanjye ndatoragura ndi ndasoma abantu bose nabonaga bafite impapuro mu ntoki nanjye ndafata ngasoma hanyuma maze gusoma ngeze akwinu zamvugana n'abantu bose ngo bafite twa tuzeshanja umwe avuga ati ngiye mfite iyi undi afite mfite iyi nuko byari bimeze mu mujyi wa Kigali n'ibipapuro bari barajugunyanze mu mujyi ubonye urupapuro cyangwa uturaguye hasi urubonye kuri mugenzi we ati genda afite igipapuro kivuga ibi 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 kivukiyemo abantu ngo baba baribye umutungo w'igihugu kirimo abakoze ibi n'ibi ntoroga tukajya rwego tuziyererekanye ibyo rero nge narabyemeye muri kuba umuntu yasomye urupapuro atanditse atoraguye kandi urupapuro rutanasinye tuvuga nta kibazo kwemera ko urupapuro warubonye ibyo bavugaga ngo byanditswe na Birara Birara yari muri Banki Nasiyonari twebwe tugabazwa ku mpapuro zanditswe n'abantu abazanditse bahari nkabona hari ibyo bintu bitumvikana ndavuga nti mpapuro nazisomye mpapuro ndabibendera ko nazisomye maze no kwemera ko nazisomye mbabwira nabo n'abantu nka babiri neretse kandi abo bantu ntawo bafunze ni jyewe wafunzwe
ni wowe wafunzwe Imakurata Mukamugema uyu wari umusogongero kubera yuko igihe nikigera cy'urubanza tuzagutumira muri kino kiganiro cyane cyane tuzagutumira kubera ko wafunganywe n'umuntu witwa Theoneste Lizinde nagira ngo uduhe umusogongero w'ibyo abantu bazumva hano kuri kino kiganiro Lizinde waramwumvise aburana mwarafunganywe murego ibintu bimwe umunsi wa mbere Lizinde aburana twibutse mu masegonda make yasigaye mbere uko tuhumwanya abandi niki tuzaheraho wibuka Lizinde yavuze kuri uwo munsi kugira ngo tuzagikomerezeho
nibuka cyavuzwe nuko Lizinde ageze mu rukiko yavuze ko adashobora kuburana urubanza rwe hatari Perezida Habyarimana na Protezi Kiranyirazo ko abo bantu ko ari babiri kongira ngo bamuregaga ibintu by'urupfu rw'abantu rw'abanyi politiki y'igitarama avuga ati ntabwo nshobora kuburana urubanza Perezida Habyarimana na Protezi Kiranyirazo badahari.
Urakoze cyane Immaculée Mukamugema.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nyuma y'amagambo y'Imakurata Mukamugema avuze ijambo ngiye kuri hypothèse gira nyirazo wari prefe w'icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri gihe hari hafungiye abanyapolitiki ba Republika ya mbere arasubiza Mukamugema atubwira impamvu Major Théoneste Liginde wafunzwe wari ushinzwe iperereza agafatwa akimara guhindurirwa imirimo atemerewe kuburanira mu ruhame
Ngirango nuko nibyo nibwira Liginde yaratangiye kuvuga yataka abantu kandi batari buze kwidefanda nuko yaratangiye kuzana ibintu yataka abantu nta temanyaje ziza kumuvuguruza gishobora kuza muri urwo rubanza niko nje mbitekereza icyo gihe abacamanza bari bahari ngira ngo hari n'abantu benshi hari abantu bavuye n'i Kigali bavuye hehe bakurikiraga simbizi jete prefe icyo gihe hari Ruhengeri ariko ntabwo nashoboraga kuvuga ngo nimukore iki cyangwa reka ibi ngibi yaratangiye kuvuga nk'uko yavugaga ko ari abamutumye ko bigeze bite sinzi niba hari umuntu washoboraga kuza kubivuguruza icyo gihe uko urubanza rwari ruteye ndumva bari bamusabye kwisobanura kuvuga ukuntu abo bantu bapfuye ariwe wategekaga gereza speciale noneho rero mu gihe cyo kwisobanura ahubwo atangira kubyekeka ku bandi atangira kuvuga ko abantu bari babizi sinanibuka abandi yabishyizeho
icyo gihabura n'abantu yabishyizeho ni wowe yabishyiragaho yabishyiraga kuri wowe akabishyira kuri akavuga nyine ko umuntu ugomba kwibazwa birumvikana ko ari Perezida Habyarimana akavuga ko abagubizi kubera ko wigereragayo abivugira ngo okurzo la premier audience donc ntangiye kuburana bwa mbere bamaze kunsomera ibyaha ndegwa umujuje yampaye mikoro ati ntangiye kuvuga ku mugaragaro gushyira amajwi ku mugaragaro Perezida Habyarimana na muramuwe zigiragerazo mikoro barayinyaka kugira ngo abaturage bari hanze batamenya ukuri
none urumva icyo gihe urubanza yaratangiye kuruhindura ibimenyetso se yatanze by'uko ari Habyarimana wamutumye cyangwa ari muramuwe wakoze n'ikere contre-intervention ariyo yatanze ibintu bavuga kuri Habyarimana ni image bashaka guterinisa kandi rero ndakumenyesha ko hari abantu bamwe baba barakoranye na Habyarimana bazi ibintu bye bazi amabanga ye bagize ariko bageze aho bakagenda bamuhinduka bamuhinduka kubera ko atagiye muri attitude runaka atemeye umugambi wabo Veniste hari ikintu gikomeye cyane abanyarwanda sinzi ukuntu bazabana Habyarimana ntabwo yigeze yanga abanyagitarama pas du tout ariko l'entourage politique akubwira ngo iki ibintu biraruhije hari abantu bashobora kuba bari kumwe bafite umugambi umwe ariko umwe yaba adakurikije icyo umugambi runaka undi wundi ashaka Nostromo akamuva iruhande ahubwo akamusenya akamwiga ibyo rero ibyo ni ibintu bibaho gusatira yakoranye na Habyarimana yagize confiance yabaye secrétaire général imyaka igihe kirekire ariko wumvise ibintu avuga kuri Habyarimana yewe nta simbizi hari n'abandi bumvikanaga nawe bari kumwe bagiraga bate ariko baje bamuhinduka kubera ko atakurikije atakoze atakurikije inama zabo zo gufata nabi abantu yashakaga ko abantu u Rwanda buri muntu icyo ashoboye gukora cyiza yagenda akagikora noneho ashaka kwikubira abantu bashaka bagashaka kwikubira ibintu bya regionalisme mondiale
none kugira ngo iyo regionalisme itabaho nuko abo banyenduga abo banyagitarama bamenye ukuri uko ibintu byagenze aho kugira ngo abantu bafate abanyaruhengeri cyangwa abanyagisenyi bose babegekeho ibyabaye bavuga bati bino bintu ntabwo byakozwe n'abanyagisenyi bose byakozwe n'abanyaruhengeri bose byakozwe n'agatsiko kamwe k'abantu bakeye wowe impamvu nakubaje nuko bakubuze abantu bavuga bati yari akomeye yari prefe ibintu byose yabaga bizi
ibyo ifu ko baterinisa akeko soruto image y'umuntu utaremeye kuba verisite mu migambi bari bafite malheureusement hari byagiye bimucika bigakora gukorwa asonisi yabimenya abimenye ari trotar ariko ngira ngo urubanza rwabaye rwabereye mu Ruhengeri ku bibyo byerekeye la mort de y'abanyapolitike baturutse igitarama ibyo bintu byaravuzwe icyo gihe mancher
hashize imyaka 47 abantu bapfuye abana babo ntabwo bazi aho bahambwe hari abahambwe mu Ruhengeri hari abahambwe ku Gisenyi arabahambye mu Rwabayanga nkawe nk'umuntu wari umutegetsi icyo gihe nk'umuntu w'umubyeyi iyo utekereje yuko nyuma y'imyaka 47 abo bana batazi aho base bahambye batazi n'uko bapfuye ibyo ngibyo ubitekerezaho iki ubivugaho iki
birababaje birababaje biteye agahinda abahazi bashobora kuhamenya ni ugushakira nyine mu babikoraga babicaga bajyaga kubahamba bagiraga bati birababaje uburyo bwose bushobora gukoreshwa kugira ngo umuntu ashobore kuba yabona abo bantu abo mu miryango yabo bashobore kuba babaririra kuba abashyingura niba bishoboka mu buryo ntakwifuza uwo ari we wese ku muntu wo mu muryango we icyo adashobora gukorerwa cyose wagikorerwa rwose
kote zigeranyirazo ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika
urakoze Venusti urakoze cyane
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa
ifatwa ifungwa iburanishwa iyicwa nibyo tugerageza gusobanukirwaho muri iki kiganiro umuntu udufasha kubona zimwe mu nzira ni Colonel Serubuga kubera ko yari mu rwagati ku ngoma iganje aratubwira abari bafite ububasha bwo gufata no gufunga
gufunga hari bamwe bavuga ngo ni abasirikari bafunze no ni prokureri wafungaga akurikije ibyaha abona ko bantu
ariko se prokureri Kavaruganda wagiye kufata abo banyapolitiki akabafunga ntafate abana b'abahungu bari barisha abantu iyo mirambo ko mwari mwayibonye itemba ku iteme rya Kanzenze Habyarimana yarayibonye Kayibanda yarayibonye nawe warayibonye abo bana ntimubashake ngo mubafate kubera iki mutafashe abisha abantu
yabaye Kavaruganda hari wa mubaza gusobanurira uti kuki nta muntu wo muri komite disani wafashe wewe ni iki kibazo nanjye nakumva gifite ishingiro me uko mbizi kuko turi muri komite pour la paix et l'unité nationale twajyaga twarabagije tuti harafungwa baki n'iki bavuga ko ibyo bibazo ari ibibazo bya procureur noneho ndetse nyuma babanze kutubwira ko bari bafunzwe bapfuye twarabagize tuti twasabye komite pura petiti ifo ko hakorwa nkete kaba izabwirwa abaturage baratubwira ngo ibyo ni sentimentale ngo muri droit ikintu kitwa icyaha kiba gikurikiranwa n'ubucamanza kandi ubucamanza bwiraderesa ku baturage mu manza zibereye mu ruhame ubwo turaceceka nta kindi twajyaga kugera
narizinde aburana kandi yarashinjwaga kuba yarisha abo banyapolitiki abo muri 73 hari aho yasabye kuburanira kuri radiyo ntiyabihabwa
ubwo se ntabwo nari ministre de la justice ngo mbe nagusubiza
ariko icyo gihe kamarade du 5 juillet
twari tutagi sinzi niba twari nta nubwo twari tugifite ijambo mu ntuza mu butegetsi
ese ubundi buriya bizinde iyo ataza gushaka gukora kudeta wo muri 80 agakomeza kibombarika agakora ibyo bamubwiye ubundi kibazo cyo kuba bariya abantu barafashwe bakifungwa bakicwa cyangwa se bakicisha inzara cyari kuzigira kimenyekana
bakabura
bakanabura byari kuzigira bimenyekana
yagumye kuba directeur de la sécurité
ntabwo byari kumenyekana ese ubundi niba
ariko rero hari bamwe bamwe ntabwo nje njumvikanaho na bamwe nabwo wakwibaza kuko mu organisation de ministère de la justice procureur de la république procureur général de la république niwe responsable des services pénitentiaires est-ce que wambwira ko procureur nta kindi yabimenyeho
wesha kuvuga akavaruganda niba diwe wasinyaga dossier agakora dossier kugira ngo bajye gufata abantu
no kugira ngo bajye mu rukiko nje wahubwo ningeze kubaza president Habyarimana ni hari umu kapiteni witwaga Nyamwasa sinzi niba waramumenye
yaramwumvise
yari GD muri etat major ntabwo kiza ku kazi ati baramufunze ntabwo nari mbizi
garagara yuko abari bashinzwe rasenyuma cyangwa se abari bafite ministeri ya interior cyangwa se na justice nibo bafataga ibyemezo byabo agomba gufatwa abandi ntago mwashoboraga kubimenya birumvikana
procureur de la république nige kubyandika bari abana baba politisiye babuze bigeze kusaba information ndabibabwira procureur de la république yigeze nk'uko yari akigera muri parike abwira ministre de la justice kuko ntabwo wumvikanaga cyane ko yasaba perezida akabareba imisa kugira ngo bafate ibyemezo hamwe icyo gihe nanjye perezida avuga ko mba mpari noneho procureur de la république aba ari busaba ati njyewe niho nkigera muri pariki kandi abakozi ba parike bashyizweho n'agatwa ati murabona ubwo ati niwe mvuga ubwoko bwabo ati murabyiyumvira namwe ati nta muntu nzi nawe na confiance ati rero mbabwiye ngo bajye gukora ziriya nkete abantu basakuza ko ari kugera kubihimura ati abo muri parike simbizeye noneho perezida muri iyo nama dongo perezida Habyarimana yavugaga tese kadishyiremo ba opeji bo muri arume ati bahoze aribyo bakora muri polisi itarabasuprima ati abasigaye kuri polisi kavaruganda ati nabo ntabwo mbizeye ati ndagupropoza ko ubwo umaze kuvugurura sirote nasiyonali ati abo bakizemo nabo wizeye ko wampa ko aribo bakora ziriya nkete preliminaire ati bityo bakora nkete bazirangiza bakaziha directeur de la sirote akaguha dosiye zirangiye ukazimpa nkaziga noneho njyewe nkatanga mandadare nge ntayiguha ukayiha abasirikare bagomba gufata abantu ati bityo ntibyatuma ayo abasirikare ari abakibaki batavuga ngo hari abantu bari gufungwa ubutegetsi butabizi enezich niko ni zinde agiye muri za nkete na wundi na ntabwo yari sirote yijanye kuntu procurere yagezaho akarekanize ndakabari utegeka prizo icunga abo banyurunda nicyo ngewe ntumvise
ariko ubundi bose bari bafungiye mu Ruhengeri
muhengeje ku Gisenyi
mu Ruhengeri no ku Gisenyi
nikava Uganda wateye afanini iyo umuvero organization yavugaga ufunzwa aho bamujyana
kava Uganda niba bitegekaga
kava Uganda nari zinde
kava Uganda nari zinde
izo services za seta
kuki batabafungiraga Inyanza cyangwa ngo bafungire Butare nawo hari za prison
kuki Uganda yavugaga aho bamwohereza kava Uganda yarafite na susiti uporokirene warumwingirije kikordoni ibyo bintu
muri makeya iyo kava Uganda za kuba kiriho wa mugani wanyu nawe nari kuzamubaza akambwira kurako hari byinshi yajyanye ku rupfu rw'abariya bantu no kwifungwa ryawe
mani kwari byayo none se wagira uti nta kwibagirwa ko premier gouvernement dora dozie mu republic anyane ngo yabaye ministre de l'interieur de la fonction publique donc ko kigihe nyine abo bantu nyine be nibo bari baziranye simbihamya
nyuma y'imyaka mirongo ine n'irindwi ubona bariya bana kimwe n'abandi banyarwanda byo bashaka kumenya ku byabaye bifite ishingiro ndetse nanjye ibyo ndimo nk'umunyamakuru urumva ikiganiro tugeranye hari ishingiro kimaze hari nicyo kizamarira abacyumva
ndabona ndakubwira ko nanjye harimo benshi inshuti zanjye byarambabaje kumva ko abantu tugupfa bakabura birakabije kandi rero binateye isoni n'agasuzuguro k'ubutegetsi no gusuzuguza ubutegetsi kuba uragijwe abantu bakakuburiraho sinzi n'iki nta muntu utarababajwe na ruriya rupfu rw'abariya bantu njyewe vraiment no
ni naho turangirije Colonel Terubuga ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya kandi ngushimiye iryo jambo urangirijeho ryo gukomeza abo bana batagifite ababyeyi babo ndabashimiye cyane
merci beaucoup
birumvikana ko mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu gihugu habereye byinshi abenshi muri twe tutazigera tumenya cyane cyane ko abenshi mu babibayemo batakiriho haba mu basirikare no mu banyapolitiki b'abasivide kuri iyo tariki ya gatanu y'ukwa karindwi mirongo irindwi na gatatu Ijwi rya Amerika yamenye ko Kapiteni Dominique niyo yita wari umaze iminsi mike ashinzwe umutekano wa Perezida Kayibanda yavuye iwe ajya kuri eta major ntiyagarutse
yari yiriwe yagiye mu kazi ariko ntumbaze ngo yakoreraga he nari ntari namenya ese akorera kuri presidence aje kuri eta major ntabwo nari namenya ni he hafite biro noneho muri iryo joro ry'uwa kane mu masaha yine twararyamye tuza gutungurwa na telefone yavuze mu masaha saba tubanza gusiganira ku kwitaba telefone ariko ageze aho umuntu w'umugabo mu rugo yarabyutse yitaba telefone agaruka mbwira ngo mu mujyi bimeze nabi agomba kwitaba kuri eta major yagiye yambaye civil yafashe imodoka twari tumaze iminsi tuguze yagiye yambaye civil afata ipistole aragenda agenda yitabye kuri eta major mu by'ukuri ayo magambo niyo nasigaranye ye nta rindi jambo rye nigeze nongera kumenya yaragiye ntiyongeye ngo anterefone ambwira ati nageze ku kazi cyangwa se nawe n'impanuka iyi n'iyi nta kintu niyongeye kumenya cyerekeranye nawe njyewe numvaga nyine nk'umusirikare yari yitabye abamukuriye
ubwo guhera uwo munsi ku itariki ya gatanu ntongeye kumubona
kuva iyo kuri iyo saha ya saa saba agiye ntabwo nongeye kumubona
ni nibwo bwa mbere mu myaka 47 umupfakazi wa kapiteni yo yita aganiriye n'itangazamakuru mu kiganiro cyacu gitatu za muharugari tuzinjira kandi muri za gereza aho abanyapolitiki bafashwe bari bafungiwe mu zungu kuntu abambere batabarutse naho batabarukiye ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tuzihagarikiye hamwe na Etienne Karekezi wabiduhagarariye mbashimiye mwese kuba mukurikira Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Ushimiyimana.